حسن معالي علي oo ku nool magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay isla markaana ka mid ah dadka isticmaala baraha bulshada ayaa bartiisa Facebook ku baahiyay dadka danyarta si loo caawiyo dadka inta badan uu ka soo qaado sawirada iyo muqaalada uu ku baahiyay bartiisa Facebook si loo caawiyo ayaa ku nool deegaanada hoostaga magaalada Baydhabo samafal Xasan Macalin ayaa ka waramay waxyaabaha ku dhaliyay inuu bilaabo shaqadan iyo qaabka uu dadku u caawiyo
barnaamijadan markii aan galay kulli horta meel tuulo ah la yiraahdo Busley kulli dad badan ayaa idan ka sa meel ka dhaldeen masaajidku iyo meel ka dhis neen ka dhisnay salaad ku tukudaani masaajidkaas ama hay awrki jiridahay meelan bedelay jingid kadib way baaragnay kulaal eed andaran salaad iyo bad ha ka toon gubub oo zaaide wa aragni kadib ma igalay ha koy neew adeen magaaladii baroogde masaajidkii adeen ku tukuday jirtay hata bay dhawad maadaama deganta koy masaajidkaas wal ku bedelay galay masaajidkii may soobsaday Facebook as soobsaday kadib beja soobi sidiya baraha bulshada horta ka galay hooli aan oo wado masaajidkii dhismadiisa hooy ilaahay khair siya dalka dibadiis ku nool dhaya beesa oo aan bilaawti kulli sadaqi hayti yaraagna magalaas badanaato yaraatay kulli sadaqa hal dollar oo badak bilaawto lankaada sida walla intaraas maamadaasa habilaawti kadib way soo biya intii iskuruga shiida ee weydiyo hooli saaska gala masaajidkii muddamay waday sanad aada kulli walla tastas badati mandaran guras walla garaabayo ay walka darsade la hayaayti walla najaabkay ka jireenoon boo nahayna mahayna masaajidkii alxamdulillaah 9 meter ilaa 10 meter oo hoos shiida ka aas aasay gadaalna bulkeetan dhamaay markii ana dhamaay kadib ma AC dhalatay ha neew lang baahadis markii aad aragto dadka saxan dhooliya ah dadka oo baahada iyo landeegan kulli hoolun waabsi dhaha galay dad badan oo i dhiri galiyay dibida oo weereey neew markaas la baahay samafale anika darsadi magaagas walaal dadka la saahibeed ee caawiyaayeen jireen kadib dad badan oo dibida oo weereeyno neew hoola si adan galay leh haato yareen ajiraan baraha bulshada saasaa ka galay samafalkana sidiyaa hoola isku gobdo nagadi intaas doon hatta alxamdulillaah ilaahay fadlijay daraata in dambeeyti dugsigo iyo masaajidko meelon ha ka dhisay buuq yaray leeraw buurada ajuuranka ha gaba gabay wili hooleyn eedan sawta hatta ne kulli sidii ana jalwadkay ambo niiday an hatta in ka jirto ana kulli ana lay dogo koreen bo dhamada kor lay ma intii aan bulshada shaqeeyo dadkii baahada iyo gooniga dad oo masaakinka isku jiraan marmar aan dhakaw sida lang mootil gudoontay walbu isan haysan soo safarka jara aan dhaki aqabado in badan oo yoon la kulmayaan aneena mar alla markii aan duubaan kulli dirdaar maawna iidan jarta.